bebe Tumbu siyo vole la nini ngeso Tuna siyo funda nga we na pepe Wena wala la lanjani
Wala lumebe Weza mashala zumchaki
Wena wala la lanjani
Wala lumebe Weza mashala zumchaki
Tumbi wala la lanjani
Wala lumebe Weza mashala zumchaki
Sisi wala la lanjani
Wala lumebe Don't be wild, I love you. Wild, I love you, baby. When's our